Jamani yana shule, yeah. Moyo unapenda unayempenda, haijalishi ni nani hu. Tena mapenzi si huyu ama yule, ukimchagua unayempenda, moyo ni mwako taisi tu. Mwanzo misilali, tena sipati usingizi. Huyu wangu nimepagawa, oh yeah. Ninavyompenda anafanya moyo unanenda kasi kama farasi. And I say love is a beautiful thing, we were meant to be together, just you and me, yeah, yeah.
Records.